Hans, you went crazy on this one.
DajiMsafi.com.
Kama cha kwangu ni pewe, haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe, kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe, haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe, kama cha kwangu ni pewe. Uso mbuzi wa me, come on a chango ni pay. How many days take you kusikia, come on a chango potea. Mood swings ka bembea, najue me kupotea. Tribe yangu ni mzaramo, hutuneza kuongea. So, deni ni deni kikudai mimi, wakijia wenzangu ni shida. Si hati cheze na kama kitao kicheza na cheza na mira. Gears na change ya ngani, huko chini ni shigi ni shida. Come on I'm die for it, so kasa kilipa dadake for reader. To the next chapter, hype touch raptors, meta tukishisha container. Kama kawaida, mwendo ni wangu, wangu, msame sikusema. Uwe mazane kunyenyo kemtema, diza na kula bila kuimenya. Mazi za Kenya zinakufa, eto nasema mina kaka mkenya. Usfe kisa mboga, zipo za kumwaga. Fresh kidogo na nadi na kite, raga, raga, raga. Pati kidogo minyama, kinyamba, tunachomba, tazanyo wa chaga. Bitch better have my money na kuja na don, kukota mazaga. Oh my, kama cha kwangu ni pewe. Haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe, kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe. Haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe, kama cha kwangu ni pewe.
Hey, niko na lunya kwa phone tuko za mbuzi ni wewe. Kama cha kwangu ni pewe. Heni ndo zangu ni lewe. Habibi ni wangu mkewe. Wretch, kosewe, kosoe, kosewe. Pizu din. Loyo, 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 loyo. Niko zone, tuko stone. Si concert kam ni kusho. Kami ni musta mwezi ya four. Cheza chini, bonga na flow. Kuchichi, bongo abroad. Izi ndom na bonga na god. Mashallah, pizo na pende ra, ra. Asla, usiku mchana na nga. Shenko wingi, wasafi lazima wanga. Chokora, hizi streets ni hamu na gang. Nipodana tu masala, Zazibar mnazi kwa ba. After that, nagena pa, bila shamba bado na la. Lazima, lazima, zango nipewe. Minifisi skati tama, so lazima nipewe.
Kama cha kwangu nipewe. Haijalishi, kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe. Haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe.